whiskey for life.
Mama buys the feelings.
Sina subira, kama subira ni wewe, meni subiria, sina fumila. Kama fumida ni wewe, meni fumiria. Girl, she wanna don't know that you give me that. Ila, wenja waji tumetoka wabi. No shida, she wanna don't know that you give me that. Give me that. Wenja waji tumetoka wabi. So give me that, give me that, give me that. I negotiate, negotiate, negotiate. Fanya kama umechumpa, mafu chumpa kushoto kulia. Fanya kama umeyumba, umeyumba kushoto kilia. Na 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 na.
Benzi lako tam tam, baka na kuzumzu. Nastaki uwe zamzam.
Nipeleko na vyo taka ele siwe mashtaka. Nimelewa nyaka nyaka kito ndoko na nidaka. Nishajitwa sadaka sina kitu limechoka. Juu suti chini lundo sina moka, moka. Na bado na nerewa no nasema swadakta.
Umenipata nimekupatia.
So give me da,
give me da,
give me da,
give me da.
Baby go,
I negotiate,
nego,
negotiate,
nego,
negotiate,
baby girl. You don't know.
So give me that,
give me that,
give me that,
give me that,
give me love.
You know what?
I negotiate,
I nego,
negotiate,
I nego,
negotiate,
I negotiate. Just like that. Hey, she's so beautiful. And I'm a gala gala kibao. You see Alivo. Singwa tuga mwendo wa mtandao. Anazo kati woke, kati woke, kati woke. Kama Missy Wall, Missy Wall, Missy Wall. Nani asiyemjua? Anajulikana. Kila mita kama wema sepeto.
Amisa more.
So give me that, give me that, give me that.
Baby give me love.
I negotiate, negotiate, negotiate.
I negotiate.